byose bizabikora Yuyigira kandwizete Ibyo yavuze bizabikora na kauza
Iyo mana Echika china nila
Yavuze
Come here.